Msizwane, khaya la eJamiston. Hhayi, mina mafethu anginaphephosi, hhayi.
Hhayi, anginaphephosi mina.
Angiyiboni iphephosi. Yini iphephosi? Yazi mina ngivuka ekuseni ngesipanini, sebenza ngihole, cover ama-bills, support umndeni, support abantwana. Impilo iqhubeka kanjalo, okuningi siyobona phambili. Awuthi fanele kuyophuzwa, kuyophuzwa. Uma kufanele kuyiwe ekerke, kuye ekerke. Mase kufanele ngife, ngizofa, simple. Angiyiboni iphephosi manje, bese ngizolokhu ngiqamba amanga, Msizwane. Ngithi mhlawumbe kwakufanele ngibe yiloya or ngiphe pho iphophosi yami ukuthi nokuthi ama ingasenzeki leyo nto leyo kusho ukuthi sengiyifeyilile vele kwamini msalofu yabona. So nje bonga umdali uma sivuka ekuseni siphila sadila nalokhu esidila nakho on our daily basis.